kia papa dikia Azimo komeshwe mapenja na rani dunia Kama ulisha waimia Lazimo toneshwe mapenja na rani dunia Akitekwa na wenye mali Ukishika simu ugombi Nimemwacha kwe kushashali Japo na mkumbuka galozi Ewe lozi Ulinidanganya
Haya mapenzi kushoto Haeli kushoto Nikae chonjo kushoto
Eli kushoto Nikae chonjo kushoto Eli kushoto Haya mapenzi kushoto Oh yeah
Active Sound.